Daniel 6 verse 1. Kwaba kuhle uDaniyeli ukubeka phezu kombuso ezikulu ezikhulu namashumi amabili ebeziya kuba sembusweni wonke. Verse 2. Phezu kwaso wamisa bongameli abathathu, uDaniel engomunye wabo ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Verse 3. Kona uDaniel lo wabadlula abongameli nesikhulu ngokuba umoya ophakeme wawukuye, inkosi yayisicabanga kumisa phezu kombuso wonke. Verse 4. Kona abongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniel oliqonde nombuso, kepha batholanga lutho nacala kuye ngokuba wayethembekile, akutholanga nesiphosiso nacala kuye. Verse 5. Ayesethi lawo madoda asiyukuthola lutho ngoDaniel uma singalutholi kokuqonde nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Verse 6. Base bebuthanda abomongameli nezikhulu enkosini, basho kanje kuyo bathi, mana njalo nkosi Dayiru. Verse 7. Bonke abongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekana kanye-kanye ukuba kumiso esimiso senkosi kumenyezele siyalezo esiqinileyo sokuthi yilona lowo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingamashumi amathathu kuphela kuwe nkosi uyakuphonsa emphandwini wezingonyama. Verse 8. Kalokho nkosi memezele siyalezo ulobo mbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamamede namaPheresiya ongenakuguquka. Verse 9. Ngokunjalo inkosi uDariyu yayisilobo mbhalo nesiyalezo. Verse 10. UDaniel esekwazi ukuthi umbhalo olotshiwe wangena endlini yakhe, amafasitela ekamelo lakhe ayivulekile ebhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Verse 11. Ayesebuthala lawo madoda amfumana uDaniel ekhuleka enxusa uNkulunkulu wakhe. Verse 12. Asondela akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi athi, asithi ulobile isiyalezo sokuthi lo nalowo ocana kumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku engamashumi amathathu kuphela kwenkosi uyakuphonsa emphandini wezingonyama na. Inkosi yaphendula yathi, iqinisile leyo nto ngokomthetho wamamede namaPheresiya ongenakuguquka. Verse 13. Ayesephendula ethi phambi kwenkosi, uDaniel lowo ongowabathunjwa bakwaJuda akakunaki wena nkosi nesiyalezo silobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. Verse 14. Lapho inkosi sizwe la amazwi yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule, yazama ukumophula kwazi kwaba sekushoneni kwelanga. Verse 15. Ayesebutha lawo madoda enkosini athi enkosini, yazi inkosi ukuthi kungumthetho wamamede namaPheresiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimiswa inkosi. Verse 16. Yayisiyaleza inkosi walethwa uDaniel waphonswa emphandini wengonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukukhulula. Verse 17. Kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphandu, inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Verse 18. Inkosi yayisiya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila, izinkenezo kubethwa zilethwanga kuyo nobuthongo bayibalekela. Verse 19. Inkosi yavuka ekuseni kakhulu, yasheshe yaye emphandini wezingonyama. Verse 20. Kwathi sisondela emphandini kuDaniel yamemeza ngezwi likhalayo, inkosi yakhuluma kuDaniel, Daniel, wena nceka kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? Verse 21. Daniel wathi enkosini, mana njalo nkosi. Verse 22. Unkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimazanga ngoba kwafunyana kimi ungabinacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi, angenzanga okubi. Verse 23. Yayisijabula kakhulu Inkosi yayaleza ukuba uDanyeli akhushulwe emphandweni. UDanyeli wayesekhushulwe emphandweni akufunyananga mncucu kuye ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Verse 24. Inkosi yayaleza aletha lawo madoda ayimangalele uDanyeli aphonse emphandweni wengonyama, wona abantwana bawo nawo umkayo. Izingonyama zatheka phezu kwabo zachoboza amathambo awo bengakafinyeleli phansi emphandweni. Verse 25. UDariyu inkosi wayeselobela bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhona emhlabeni wonke ukuthi ukuthula makwande kunina. Verse 26. Ngenza isiyalezo ukuba ekubuseni konke nokombuso wami abantu bathuthumele besabe phambi kwaNkulunkulu kaDanyeli, ngoba unguNkulunkulu ophilayo umi kuze kube phakade, nombuso wakhe yiwo ngayokuchithwa, nokubusa kwakhe kuyakuma kuze kube sekupheleni. Verse 27. Uyakhulula ophule, uyenza isibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni, yena omkhululile uDanyeli emandleni ezingonyama. Verse 28. UDanyeli wayeseqhubeka ngesineke ekubuseni kukaDariyu nasekubuseni kukaKoresi umPheresiya.